najimsafi.com.
Kana mapenzi sahi Labla nwe ni merokwa Mina kicha Eti mimi uyo Kwanza tayo mapenzi nyewe siwazi Porata ninyo soda Nijipera Oh my god Mimi amwantafute hela
Hela hela
Mapenzi siweza mishindwa Oh mapenzi Yasha nipeleka mpela
Pela pela mpela
Swezi rudia ujinga Bora nibaki singo Nisake bingo Nikeshe studio na droni Nitafte nyimbo
Bora nibaki singo Nisake bingo Nikeshe studio na droni Nitafte nyimbo
Ako mambe wa mapenzi na mimi
No, no, no
Sitakishobo mwenzeni
No
Mambo ya malavi davi na mimi mwenzeni
No, no, no
No, 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 no
No, no, no
Nye siriasi Nilishate swaga na mapenzi mkatakajue Kitanzi Kumbo likuwa ni ujinga na utoto sijako Moyo teganzi Mami valinzi dinkashindwa hata kupumu Saifi siawazi Mime mwachama na nitu Kikubwa dua
Saifi nipoke Party every day Note seka hii Poleni, poleni
Oh my god Mimi amwantafute hela
Hela, hela, hela
Mapenzi siweza mishindwa Oh mapenzi Yasha nipeleka mpela
Pela, pela, pela
Swezi rudia ujinga Bora nibaki singo Nisake bingo Nikeshe studio na droni Nitafte nyimbo
Bora nibaki singo Nisake bingo Nikeshe studio na droni Nitafte nyimbo
Ako mambe wa mapenzi na mimi
No, no, no
Sitakishobo mwenzeni
No, no, no
Mambe wa malavi davi na mimi mwenzeni
No, no, no
No, 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 no,
no, no.